dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Mu buzima bw'umuntu abamo byinshi by'amayobera, dore uravuka ukarerwa ugakura ukamenya.
Etienne Karekezi, urakoze kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Kuri inshuro noneho tugiye kureba ingingo nakwita idasanzwe mu muryango nyarwanda, ni ingingo y'abahuza ibitsina babisangiye bazwi nk'abatinganyi cyangwa se abage mu ndimi z'amahanga, ubwo aho ni mu rurimi rw'Icyongereza. Etienne Karekezi, none nkongera nkibutsa abakurikira Radio Ijwi rya Amerika ko haba mu muryango nyarwanda ingingo nk'iyi busanzwe ifatwa nk'amahano, wajya no ku mategeko y'u Rwanda. Amategeko y'u Rwanda yo navuga ko arifata, ntagira icyo ayivugaho, ntayihakana, ntayemera. Ariko noneho by'umwihariko no mu Rwanda bavuga ko abantu bahuza ibitsina babisangiye cyangwa se abatinganyi bahari, ariko bagakomeza kwihishahisha. Kuri inshuro rero by'umwihariko hari umwe mu basore watinyutse kwigaragaza nk'umutinganyi cyangwa se umwe mu bahuza ibitsina babisangiye, nubwo hari icyo kibazo cyo kwihishahisha, ariko we yagiye ku mugaragaro.
Hano mu mujyi wa Kigali turi n'umwe mu basore bemera ko we ari umutinganyi, wemeye no kubishyira ku mugaragaro. Ni kuri iyo mpamvu ngiye kumusaba agatangira yibwira abadukurikiye mu kiganiro dusangira ijambo.
Nitwa nabo nibo Albert, niyo mazina yanjye.
Ikaze mu kiganiro dusangira ijambo, bwana nabo nibo Albert.
Urakoze cyane.
Watangira utwibwira mu by'ukuri kugira ngo wiyumve ko uri umuge, byaje bite?
Ntabwo byoroshye kubona aho nahera, ariko bimaze igihe. Kuva mfite nk'imyaka 13-12, ni ukuvuga ngo nari ndangije amashuri abanza, njye amashuri yisumbuye, natangiye kubyiyumvamo.
Wiyumvaga umeze ute muri rusange?
Wumva nyine ufumva ukunze abahungu bagenzi bawe, wabona umuhungu ukumva uramukunze. Okay, ntabwo ukunda umuhungu ari we wese, ariko hari ubona ukumva uramukunze, ukavuga ati ngumva mukunze, uko byumvamo nyine. Kumva biraje nyine kumva ukunze umuhungu mugenzi wawe. Icyo gihe rero ngeze mu mashuri yisumbuye secondaire, nibwo noneho ntangiye gukura, nzi icyo gukora, nshobora gutekereza, nshobora kuba namenya icyo ndi cyo. Navamo nibwo byatangiye, nibwo natangiye kubyumva noneho ndiwe. Wenda mbere yaho nyine mu mashuri abanza ntabwo najyaga mbiha agaciro cyane, ariko aho none nabiha agaciro, ntajya kumva doko ibyumvo byanjye bimeze gute.
Wakwegerana n'umukobwa ukumva uramwanze, ukumva nk'umushaka, bimeze bite aho?
Oya, ntago abakobwa bo ntago navuga ngo nabataga igihe kinini cyane, ubwo ngira kurwaga n'abahungu gusa.
Muri iyo myaka ni imyaka twavuga ngo ya adolescence, yaba umukobwa yaba umuhungu, ni imyaka ibikomeye. We wumvaga ushaka abahungu gusa?
Cyane rwose, numvaga ngiye umuhungu ari we nshimishe kurusha umukobwa, kuba nshaka ko nagira inshuti umuhungu.
Ubu ufite imyaka ingahe?
35.
Ufite imyaka 35. Ababyeyi bakubyara urabafite bose?
Mfite umubyeyi umwe.
Umubyeyi ni mama ni papa?
Ni mama.
Yaba bizi se ko ari uko bimeze?
Nkeka ko atabizi. Nkeka ko atabizi ko nawe twigeze tubiganiraho. Ntabwo abizi rwose, by'ukuri ntabwo abizi.
Kugeza ubu rero muvuga ngo warabyakiriye, nta yandi mahitamo?
Ego, narabyakiriye kuko urumva umuntu abakuze ashobora kwifatira icyemezo. Narabyakiriye, nemera ko ndi umubwe, ibyiyumvo byanjye nyine ndabyakira uko bimeze. Numva ko iki nicyo gihe cyo kuvuga ngo n'undi muntu runaka, nanjye rero ndi umubwe kuko bindimo, kandi ko mbona ibintu navukanye ndabikurana, mbifatira igihe kutekerezaho. Ubu rero noneho ibyiyumvo byanjye ni ibyo ngibyo.
Kubyakira ni kimwe, ariko no kubishyira ku mugaragaro ni ikindi. Wabishyize ku mugaragaro ryari? Kuva ryari?
Mu by'ukuri ntago nigeze ntekereza kwishyira ku mugaragaro, ariko iminsi ishize na gihe kinini cyane gishize nibwo noneho natekereje ko ngomba gusangiza ubuzima bwanjye abantu ariko nanone mbikora kuko nzi ko hari benshi twahuye nzi ko hari benshi bafite ikibazo nk'icyanjye twagiye duhura mu nzira zitandukanye twaganira tukabana muri ubwo buzima ariko ukabona ko abenshi bayitinya abenshi barihishahisha abenshi donc usanga nta kizere bifitiye ariko ngenda avuga no ngomba kukivuga nkagitangaza nkagisangiza abantu bakabyumva babyumva batabyumva bakabyumva ariko ngiyewe nabikoze muri urwo rwego rw'umudoko hari abantu barahari cyo ni cyambere banabikora ariko ugasanga umuntu ashaka kwihisha ashaka doko kubihisha nyine guhisha cyari cyo guhisha by'umugobye kandi ni ibintu bisanzwe rero ngiye nafashe umwanzuro kwangwa kambivuge mbitangaze kuko nabona abantu bamenye ko okay harimo abatazi ko bibaho ariko noneho harimo nababibamo kandi banabikora ndubwo rwego navuze ngo ngiye rero ndabyemeye ndiwe kandi ngomba kwishyira ku mugaragaro ngo abantu basangize ubuzima bwanjye bakabimenya nyine nta kundi
nari nkubajije nti hari haciye igihe kingana iki usangije ayo makuru abantu batandukanye
ntabwo ari igihe kinini cyane icyumweru ngira ngo cyangwa se ibyumweru bibiri gutyo
noneho tujye ku kuba umaze kubitangaza umuryango nyarwanda imyaka 35 nawe hari uburyo uwuzi abo mubana babyakiriye bate
wenda icyo navuga to be honest mbere yuko mbitangaza ku mugaragaro hari n'ubundi yabona n'imfite babizi nagiye ngira inshuti zanjye za hafi cyane abavandimwe ba hafi bamba hafi cyane mu buzima bwanjye bari babizi
nabo babage
oya ntabwo ari abage ni abantu nagira icyizere mu buzima nabagira icyizere mbabwira ko ndi umuge hanyuma nabo bafata umwanzuro wo kujya bangira inama rero kugira ngo bujye ku mugaragaro nyirizina navuga ngo harimo abari babizi kuko nabikubwiye nagira icyizere ndabibabwira ariko harimo n'abari batabizi rero umuryango nyarwanda tubamo imyaka 35 ndi umunyarwanda navukiye mu Rwanda mba mu Rwanda nkorera mu Rwanda ntabwo ari imyaka mikeya ndetse n'imyaka myinshi ariko sosiyete mbamo ndayizi nyine urabyumva nawe nyine ni ikibazo kuvuga ngo ndi umuge ni ikibazo ariko nta kundi nyine kundi ntabwo wahisha iki kurimo
nyuma yo kubitangaza hari ingaruka byari byakugiraho
nyuma yo kubitangaza ingaruka zo ntizabura kuko hari bamwe kumvura gututse wakigoryiwe wataye ubwenge se wambwawe wasaze ibyo ntibyabura harimo n'inshuti zawe nyine usanga batangiye kukubwira ibintu utajyanye ngo ntabwo tumeze gutyo ngo turatunguwe ngo ntabwo uri seriye ngo doko ingaruka ntizabura ariko nanone ku rundi ruhande hari uguhamagara akakubwira ngo nibyo wavuze kurimo ntabwo wabeshye ni ukuri kandi koko kuri kurahari abantu bakwiye kumenya urumva rero ingaruka zo ntizabura naho nkorera usanga abantu benshi bari kunyibazaho bagatangara ugasanga umuntu mbese niba mwahoraga mukaganira ntashaka ko muganira ariko kuri njye numva nta kibazo kirimo cyane kuko n'ubuzima bwanjye
niba atari ibanga wadusangiza aho ukora
aho nkoraho
okay reka
aho nkora ntabwo ari ngombwa cyane ariko ndakora mfite akazi
tujye noneho kuwo mukorana urabona ntabwo harimo kwishishanya wenda bashingiye ku muco nyarwanda bati nk'uko bivuga wataye umuco ibyo ntabwo biriho
biriho cyane rwose ni nacyo kibazo ahubwo biriho cyane ndetse mu rwego rwo hejuru kumva ko umuntu ataye umuco kumva ko umuntu wenda yarebye cyangwa se atari muzima ibyo birahari cyane rwose
kuri bagenzi bawe wavuze ko nubwo wabitangaje ariko hari bagenzi bawe mwari muziranye babage mu buryo bw'imibare watubwira ni nk'abangahe wenda muhuzwa n'ubwo buzima
sinzi ko nabuze imibare ariko ni benshi kuko ushobora gusanga nk'umubantu icumi ushobora gusanga batatu barimo imibare yumvikane nk'umubantu icumi batatu babarimo ni ukuvuga ngo uvuze nko mu bantu ijana barenga 30 babarimo nkurikije njyewe abo twahuye abo tubana ubuzima bwa buri munsi nkurikije experience mfite y'abagenyi n'abagenyi barahari kandi bagomba kubaho nyine niko bateye
hanyuma hari ikindi gisa n'ikitumvikana uri umuhanzi mu ndirimbo zihimbaza imana ikindi mu bahuza ibitsina babisangiye ibyo bintu bihura bite
nanje aho ngaho nakura ngo ntago mbizi sinzi uko bihura kuko none se niba umuntu aravusa gasanga ariko ameze ndakabuka gasanga ariko ameze urumva ntago navuga ngo ngiye rwose sinzi uko nabigusobanurira ariko ko umuntu aravuze ngasanga ndumuge ntago byambuza gukorera imana cyane cyane ko ari we nandemye kandi ko byanambuza kuba ngo naririmba ndirimbira imana ngomba kuririmbira imana nese naririmbira ndi ngo kuririmbira imana kuko ahubwo ngenda nayishima cyane kuko imana yarandemye nyine ndema ndumuge urumva niyo yabishatse kumba uko nyine impamvu rero kuyiramya kuyihimbaza nzanabikora mbese kugeza ubuzima bwanjye bwose kuko ngomba gushima imana kuko ndi kose
tujye kuri Bibiliya nk'umukristo Bibiliya nk'uko ibigaragaza nk'umukristo yemera wanarenze kuri ibyo ngibyo ukajya kuririmba indirimbo zihimbaza Imana uko ibigaragaza Imana yaremye Adamu na Eva ntabwo yaremye Adamu na Jean Pierre
niko bimeze Bibiliya irahari turayisoma nk'abakristo katuyobora ariko nda nakubaza ngo ese urumva we nabigenza nte urumva nabaho gute niko uruko nyine ndikomeza urumva nta yandi mahitamo mfite kuko ngomba kubaho kandi nkabaho nyine kuko ari bibira ngomba kuyisomari imana ngomba kuyikorera donc jewe nakubwira ngo ngiye nshima imana kuko ariko yandemye ko rero ngomba nta kindi nabirenzaho
nta bantu bajya baza wenda kuguhanura ari abakobwa ari abasore tutagiye kubeshyanya abanyarwanda bemera ibintu nakwita by'ubupfumu bakavuga bati tukujyane mu bapfumu ushobora kuba barakuruze ntabwo biriho
nawe ndahura nabo bamwe ngo tubanyane mu bapfumu ariko ntarubwo kwe kunyana kuko abaranjya no gute se bafite baje kujya mu bupfumu uryano guhinyuza Imana kandi Imana yo yarandemye indemi nkunda wo kujya mu bupfumu gushakiraho ibintu bitereho ya ahubwo banukunyakira nyine ukomeze bakanyakira nta bindi byinshi cyane
kuva rero ubitangaje kuri umuge mu bandi tutazi mu mubare nta mpungenge ku mutekano wawe waba ufite
nge numva ku bwanjye ku ruhande rwanjye nta kibazo kuko ntabwo nagira impungenge z'umutekano ndumuntu umwe mu Rwanda turi 10,000,000 na zingahe urumva ntabwo ngiye barije bagifite umutekano kuko dufite umutekano uhagije u Rwanda ni igihugu cyiza turisanzuye rwose gira nta umutekano uruhari cyane rwose kuri njye numva nta kibazo
kugeza ubu ngubu twavuga ko nta muntu uraguhohotera yitwaje ko mudahuje
wenda nk'uko wabivuze ntabwo nigeze ntangaza ko ndi umugore wenda ku mugaragaro ariko nabitangaje
nubutirikuri
nabitangaje ubwo wenda uzampohotera ko nabitangaje ubwo ngo mbere zabimbaye kuko iminsi yashize sana munigeza mpohotera numva ko numva nta kibazo nta mpamvu yo guhohotera umuntu umusaba mpohotera gute kandi ari kimwe muntu ukeneye kubaho nabo ukeneye kubaho numva kizima nuko abantu babana bakubahana nta kindi
ubuzima bw'umuntu habamo byinshi tudategeka Imana na Satani ibyago cyangwa amahirwe ubuzima n'imvange ibyiza n'ibibi bigendana kwishima no kurira bihora bisimburana
abakurikira ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo twabibutsa ko turi ku ngingo idasanzwe ingingo yo tuganira n'umwe mu bemera ko bahuza ibitsina babisangiye bazwi nk'abatinganyi n'umusore w'imyaka 35 Bwana Albert nabo nibo umwe mu batinyutse kwemera ko ari umutinganyi mu Rwanda nubwo yemeza ko hirya no hino mu gihugu bahari kubera ko wenda bitewe n'umuco ndetse no kuba amategeko ntacyo abivugaho bagenda bihishahisha nabibutsa ko kuri mikoro muracyari na akabagira ubusa none bwana nabo nibo ku ruhande rumwe amategeko y'u Rwanda arasa nayifata ugereranyije n'uko bimeze ntacyo abivugaho ntabihakana cyangwa ngo abyemeze ariko se babyemeje tujye tubona hirya no hino ku isi bavuga bati hari abage bakoze mariage
cyane
bashingiranwe
cyane
icyo kintu cyabaho kuri wowe
kubera iki kitabaho cyabaho
cyabaho kandi ntago cyabaho ngenge nyine nubwo bavuze ngo turabyemeje bareba ukuntu ubukwe bwa bwinshi cyane rwose burahari
uravuga bwinshi cyane urashingira kuki
burahari bavuze ngo turabyemeye kwe rwose abantu babutaha bakishima kuko nubundi nubwo Rwanda ni igihugu cyiza Rwanda ni igihugu cyiza cyane ndetse ngiye nkunda cyane nubwo amategeko ntacyabivugaho ntabyemera ntabyakana ariko nta kibazo bitwaye Abanyarwanda tumeze neza abagabo bameze neza kuba wenda abantu badasezerana cyangwa se ngo amategeko abyemeze kugeza ntacyo bitwaye abantu gusa wenda nyine urumva umuntu ashaka kugira uwo babana wenda byaba ari ikibazo ariko umunsi babyemeye rwose ngiye hari byinshi shingira kuko mese uramwe mu Rwanda ntabagabo barahari bameze nkanjye bafite ikibazo nk'icyanjye wenda icyo badakora nuko batatinyuka mbere nkanjye nyine natinyutse ndabivuze rero wenda kubera gukomeye ntabategeko rihari nyine nicyo wenda nabwo gituma bifata ariko nkeka ko itegeko ramutse ribonetse rikabyemeza abantu noneho bakwigaragaza cyane ugasanga rwose abantu barari ndetse benshi
ku kibazo wenda nubwo bariho batagaragara navuga ko mu buryo bwo bwihisho hari uburyo muhura mukamenyana mukagira wenda ibindi bintu bibahuza nk'abantu musangiye ubwo buzima
buryo burahari bwo guhura byumva nyine abantu bahuje imiterere ntabwo babura guhura ntabwo babura guhura barahura turahura tukaganira tugasangira rega hari kintu abantu batumva kuba umuntu ari umugeye cyangwa se kuba ngende umugeye ntabwo bimvana muri sosiyete ndimo kuko tudukora ibintu byinshi bitandukanye usanga abageye tuvuge n'urugenda n'umuganga usanga umugeye wenda nkange ndi mukoro ntabure ufite akazi usanga undi ni umuyobozi ntabwo rero kuba byonyine gusa bafite ibindi bintu bakora bitandukanye nta byonyine bemera ko bahura munarangije akazi ndurangije akazi mugira igihe murahuye muraganira so no mu Rwanda rero abantu barahura abagiye barahura bakaganira bakagira ibirori gusa ntago bajya mu muhanda nyine ngo bavuge ngo turabage ngo dushye icyapa ariko barahura
impamvu mudashobora kujya mu muhanda ni iyi
ntago bajya mu muhanda kuko nese bajya mu muhanda gute kandi warangije kuvuga ku Rwanda nyine nta tegeko ryemera umuntu kuvuga ngo ngende umugenge usange ngo hari akabari k'abage k'iburayi usange hari wenda amahoteli y'abage oya ariko abage bari muri sosiyete nk'uko abandi bose bayirimo bari mu mirimo itandukanye nk'uko abandi bose bakora byo gusa birahagije kuba bahari kuba bagomba kujya mu muhanda sina ngombwa kuvuga ngo ndumugenge ushyire icyapa ariko kuba uri muri sosiyete nyarwanda kandi ubayemo neza udahungabanya umutekano w'abandi ngo bihagije
hari amashyirahamwe abahuza wenda niyo yaba ari ikimina cyo kwiteza imbere mu buryo bw'ubwihisho wenda bitazwi ko ari imwe gusa mu gihuriramo ibyo bintu biriho
amashyirahamwe arahari amasosiyasiyo arahari nubwo wenda atazwi mu rwego wenda rusange ariko arahari rero arahari kandi barahura bafite ikibazo bakagikemura urwaye bakamurwaza gusa njyewe personally nta shyirahamwe na rimwe mbonekamo cyangwa se ngo kuko mfite akazi kanyo kipfa cyane nkaba bize ariko nanone ntabwo mbura guhura na bagenzi banjye ufite ikibazo bakambwira ushaka kungisha inama tugirana inama kandi kuko turi abantu dufite ibibazo bitandukanye cyane ko tubona muri sosiyete itatwemera ubwo rero ntabwo mugenzi wanjye yangisha inama wenda se yahuye n'ikibazo ngo ndeke kumufasha ndeke kumugira inama so turabikora turahura tugasabana tugafashanya birahari n'amasosiyasiyo arahari akora rwishwa nk'uko wabivuze nyine ntabwo twemerewe kujya ku mugaragaro
mu mashuri yisumbuye mwize iki
amashuri yisumbuye nize comptabilité accounting
ariko byanze bikunze mu cyiciro rusange hari icyo bita ubumenyi rusange cyangwa se n'ubumenyi n'ikoranabuhanga icyo nakwita siyanse
ndakiyemo cyane yarayize
akenshi bavuga ko umuntu w'umugeye ari uburwayi wowe ubyumva ute
okay yewe urumva
uburwayi cyangwa se anomaly
yewe nize ndabyibuka niga mu mashuri cyangwa se mu cyiciro rusange urumva umuntu aba yiga ibya amasayanse aba yiga ibya by'imibare n'icyo ariko aho ntabwo umuntu aba agatangiye kugira imitekerereze iri hejuru navuga ko njyewe rero kuba umuntu ari umugeye ntabwo ari uburwayi ntabwo ari anomaly ntabwo ari n'ikindi kibazo nkuko nabivuze niko umuntu aba yararemwe niko umuntu aba yaravutse kuko bibaye ikibazo umuntu yabyivuza agakira abaye n'indwara umuntu yakwivuza agashaka abaganga bakamuvura ariko se niba bidakunda ko umuntu indwara wivura igakira ubwo ntabwo ari indwara ahubwo ni kamere cyangwa se ni imiterere
rero nanye navanga nta gukumbuge nta gara uburwayi
ukimara kubimenya nta kintu cy'amatsiko ubigeze wumva wifitemo kubera ko cyane urabizi mu mashuri yisumbuye nyahandi ubona abana batangiye kumenyana agahungu kamenyanye n'agakobwa ntabwo ubigeze ugira ayo matsiko yo kumva ko wajya kubaza muganga
oya nago ningeze ngira ayo matsiko kandi ubwo ningeze numva ari ikibazo kuri ngiyewe kuko namenye ko ndi umugeye mpita mpura n'abandi bagee yaba ku ishuri yaba sekondere mpita mpura n'abandi turahura ntabwo ningeze numva ari ikibazo
kuri iyo myaka kubivumbura ko byari bitoroshye nanone wahise ubyiyumvamo wumva ko ari ubuge
nahise mbyiyumvamo kuko muri sekondere byose nubwo waba ukiri umwana ariko usoma ugira utehura n'andi batandukanye rero nahise numva ko ari byo kuko niba nkunda umuhungu mugenzi wanjye nta kundi kuntu byitwa nuge nahise mbyumva numva ko ari byo kandi kuko mbona ko bindimo wenda icyo navuga nagize amahirwe yo kutampura n'abandi bantu bameze gutyo ejo ugahura n'umwe ejo ugahura n'undi ukabona ko hari n'abandi bantu byari kuza kumbera ikibazo iyo nza gusanga njye njyenyine nta wundi muntu duhura ariko niba mpunirahuye n'abandi bantu nuko ntabwo byari nahise mbifata nk'ikibazo nahise mbona ko ari ubuzima busanzwe nako bibaho nyine
ikiganiro cyacu reka tugume tukizirike ku muco nyarwanda umuco nyarwanda cyangwa se nyafurika abanyafurika bakunda abana ujya kubona ukabona na wa musore utangiye kugimbuka agatekereza kubaka kugira ngo yubake inzu hitwe ko ari we ni shefu ni bosi w'urugo azaza n'umugore aya noneho yagira nayo mahirwe akabyara akumva ni wa muntu urinzwe mu rugo wowe icyo kintu iyo ubona abantu muri mu rwego rumwe uriya ni umugabo yarongoye umugore ari n'umwana ubyakirute wumva bitakuje niyo
njyewe ntacyo binje naho na kimwe kandi mpungenge mbigiraho kuko umuntu wese afite ubuzima bwe agomba kubamo ntago rero kuba kana karabyaye cyangwa se kuba atarabyara cyangwa se kuba azabyara ibyo ntago umuntu wese umuntu ngendeye umuntu ku giti cye ntago ndeba muri rusange nanjye rero niba ndi umugeni ku giti cyanjye n'ubuzima bwanjye ntago rero nakwikompara n'ubwo abandi mvuge ngo uriya ngo afite urugo arabyaye ibyo ntago bindeba cyane kandi ikindi ngomba kumenya ko n'abagaye barabyara abagiye barabyara bashobora kuvuga akabyara umuntu nyine ubuzima bwe buba ari ubwe nyine nawe ugiye kuvuga ngo ndareba ngo kanda kangwa arabyaye ngo umuco nyarwanda nese ubwo ukankubaza ubundi se ko ushobora no gushaka n'umugore nta n'ubyare nabyo biro birashoboka bibaho cyangwa se n'urugero ushobora kuba n'umusore udafite n'umugore ukabyara nta mugore ufite ukabyara ukamubyara hanze kubyara kugira abana yego ni umuco ni iki mbese nawe umuco abantu bamenyereye ariko ntabwo byakura ko nta n'abandi bantu bafite undi miterere yabo nabo bakeneye kubaho nyine kandi bakaba muri uwo muco wa kinyarwanda bakawubamo kuko niba adafite wenda niba atarashatse ntabwo bikura ko ari umunyarwanda ndetse mugiye kuba ndi umugabo nkura ko ndi umunyarwanda
ntabwo bikura
ubunyarwanda kandi ugomba kuba mu Rwanda kuko ndi umunyarwanda nyine n'igihugu cyanjye
waruvuze ngo n'abagiye barabyara ku ruhande rwawe urateganya kuzabyara bimeze
umunyarwanda nyine nkuko wabivuze tugaruke ku muco nyine Habyarimana Habyarimana rero Habyarimana ntabwo wakwishyura avuga ngo nyenzi Habyarimana n'ubundi
ariko nafashe wifashishije rimwe na rimwe
Habyarimana buriya ifite gahunda ifite gahunda
ubwo impamvu nari mbajije icyo kibazo ni uko nanone kugira ngo umuntu abyare nuko aba yahuye n'umuntu badahuje igitsina none wowe ntabwo bishoboka
aho ngaho katube tuharitse gato ubwo mukangira wumbaza ngo n'ubuge ngo bigenda gute ubwo ariko tuba tuyihoreye ubwo tubyonetse hari bashobora no kubaga n'ikoranabuhanga ryaraje abantu babyara mu buryo butandukanye rero byumva nawe ntabwo uburyo butandukanye bushobora kubyara mukaba utahuye n'umuntu mu murongo muzi igitsina birashoboka nabyo
kuba muri mu muryango utabemera byo byo ntabwo nzi igihe bizafata kugira ngo ubemere cyangwa niba bazakomeza kutabemera ibyifuzo kuri mwe cyane ko mugaragaza ko ntacyo mwahindura ku miterere yanyu nibi
ngewe mu by'ukuri ngewe mbajije nk'icyifuzo cyanjye ngo wifuze cyangwa se mu muco nyarwanda cyangwa se muri sosiyete nyarwanda wifuza iki wumva byanyenda gute igihe ikintu cya mbere cyo navuga ni uko ko umuntu ari umugeye ntabwo ari ikosa ry'icyo ni icya mbere nk'uko nabikubwiye ntabwo ari ikosa ryanjye si ikosa ry'umuntu wari wese w'umugeye si n'indwara nk'uko abantu babitekereza kuko ari indwara umuntu yakwivuza agakira ariko ku mugenyi nyine ni ku nkabateye kandi abagukwiye kubaho akaba nyine niba ari umunyarwanda ukaba mu Rwanda niba umunyarwanda ukaba mu Bugande niba uri umunyakanyarwanda ukaba mu gihugu cyawe kuko nyine ni igihugu cyavukiyemo ugomba kubamo rero ibyifuzo kimwe cya mbere cyo ngewe navuga abantu bakwiye kwinjira umwumvire batagende ngo ubone umuco nyarwanda ngo ni umuco erega n'abandi bagira imico kandi nabo imico yabo hari igihe itabyemera ntabwo abanyaburayi bose bemera ubwe rero icyifuzo nuko abantu ba mbere bagomba kubanza bakamenya ko abage n'abantu basanzwe nabo bafite contribution ku gihugu cyabo ntabwo umugayo ari umuntu hari ya initire mudafite akamaro uri useless no bafite imitekereze bafite ubumenyi bafite byinshi bakora bafite ibitekerezo bya kubaka igihugu rero abantu babanze bamenye ko bagomba guhindura imyumvire bakamenya ko umugayo ni umuntu cyo ni cyambere kandi ukeneye kubaho ikindi cya kabiri nuko yego abantu bajya babyibazaho cyane kuvuga se umuntu gute umuntu yaba umugeye akaba umukristu yaba umugeye ariko bakirengagiza ko twese ari Imana turemye nacyo ni cyifuzo kuko niba twemera ko turi abakristu twaremwe n'Imana ntago ngewe Albert urahanga ntago niremye naremwe n'Imana niyo naremwe n'Imana nawe naremwe n'Imana rero reka twese dusingize Imana kimwe kuko yaraturemye ntago navuga ngo hari byinshi bidasanzwe ariko abantu bya mbere n'abanzi babaha agaciro baduha agaciro bamenye ko bagiye dufite agaciro kandi agaciro kacu kagaragara mu byo dukora niba ngiye warube ntabwo ushobora kuzasanga naho ngo umutekano w'igihugu ntabwo ushobora kuzasanga abandi bagiye gukora umugana wongeye sigare ntabwo bibaho niba tuba mu mirimo y'abandi babamo se natwe twubaka igihugu kuko gutabwa agaciro se mugabwa agaciro ko natwe twubaka igihugu mu buryo butandukanye kandi nkora kuvuga abagiye abantu hose mu ngeri zose domine zose barimo rero nta mpamvu yo kutwima agaciro kandi ko dukeneye gutanga umusanzu wacu mu kubaka igihugu
bivuze ingeri zose
urabona ni kwango na kwango mu baganga barimo mu bakontabure barimo mu barimu barimo mu hehe mu nzego za politike barimo ahantu hose abagiye barahari to be honest ahantu hose inzego zose ndumva domaine ahantu hose wajya muri biro twe tuba muri biro dukora muri biro abagiye bari muri biro barakora niba muri communication ya muri CBS izo companies zikomeye abagiye barimo
ariko ubwo naho mukorana harimo abandi nubwo wenda tutaza kubavuga mu maze
oya wenda nkorera muri company sinzi ko barimo ariko hanze umukono nawe mfite akona uri bagenzi banje babagende umukono nta burenzi cyo kujya mu service runaka musangamo ahantu hose barimo niyo mpamvu aho se ugomba guhabwa agaciro aho bicaye bari muri biro nabo bari gukora igihugu bari yeah they contribute
ntabwo uzagira impungenge nk'uko ubu wagiye ku mugaragaro ukabitangaza mama tarabimenya ko nabimenya bizagutera
nawe arabizi yarabimenya arabyumvise kuko nawe yumva radio nk'uko yumva radio ubwo rero
ubutumwa bwa mbere yaba yarakohereje ni nk'ubuhe
aya mama wanjye we mama wanjye nta kibazo kuko nawe ni umuntu urajije utwamuye amazi azi ubuzima icyo ari cyo yewe nampamagaye arabimbaza ndamubwira reka tuzafata umwanya tubiganireho kuko urumva ndakuze badakumva n'umusore rero arabyumva kandi nta kibazo
dusoza ikiganiro hari cyo wongeraho ku kiganiro tugiranye
ntacyo nongeraho ariko kimwe cyo gusa no gusanga abantu bavuga ngo umutekano ariko umutekano si u Rwanda dufite umutekano ijana ku ijana ntabwo bagiye bagira umutekano muke kandi abandi banyarwanda bawufite si not fair so umutekano nta kibazo kandi nanjye numva nkufite
hari umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane no mu bindi bikorwa bitandukanye kuva watangaza ko uri umugabo bimeze bite ubu ngubu
ndabikoresha ntabwo ari nyinshi ko ndazikoresha arizo ndiho ubutumwa buratandukanye nabikubwiye buratandukanye hari abagutuka you are stupid or not serious so ariko hari n'abandi bavuga bati ya you made it ubwo rero ugasanga harimo abagushyigikiye abamota gushyigikiye ko ngewe I don't care ngewe icyo mvuga n'ubuzima bwanjye ntabwo ari ubuzima bw'undi muntu niyo mpamvu ngewe numva ko nta kibazo gihari
bwana Albert nabo nibo ndagushimiye ku mwanya wemeye guharadi ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo nanasubiza Etienne Karekezi umwanya
ndamurakoze cyane
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.